asije kupaga uloyafanya sa nishapoteze atafuta dereva mwingine kwako nishajivua
moyo 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 moyo
ona mwenza kogonjwa kupenda nitapona rini Zako gonja kupenda nitapona rini
Misijuagi mapenza nataka nini Yanawatesa mabosi hadi masikini Kila mtu kwa sasa mtoto wa mjini Watapita navyo vichanji vya kofukoni Mwenzenu sitaki tena mapenzi Wala ujamaa ukinishauri kupenda Mina kushanga Sitaki tena kupenda Nisha ya kata yari nini mamani Nikapauka Yani mala hivi mala vile mapenzi o mama mai
Mala hivi mala vile mapenzi o mama mai
Mala hiki mala kile mapenzi la babadai
Zako gonjwa kupenda nitapona rini
Zako gonjwa kupenda nitapona rini
Hona mwenza kogonjwa kupenda nitapona rini
Zako gonjwa kupenda nitapona rini
Aya sasa bao 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 shi Acha kama Niache kucheza mziki eti kisa umenistukia Unanijua mina achaje kujiachia Niache kucheza mziki eti kisa umenistukia Tuende pari Naliachia buru Sijalipia kodi Mkandele tevikari nitoe baridi Naliachia buru Sijalipia kodi Kaisare tevikari nitoe baridi
Oh mi mweze no sipendi tena mabaya oh Yari nifanya niwe no suchizi mabaya eh Mwenze nusipendi tena mabaya oh Ni mwenze nusipendi tena mabaya oh Yari nifanya niwe nusu chizi mabaya eh
Mwenze nukupenda tena
Oh no!